ebitongole binakyewa bifaayo ku ddembe ly'abakyala byagala wabeerewo okutuula okwakagenjerere baddemu okwetegereza enkola ey'okusosowaza abakyala affirmative action kisobozesa okulungula ku muwendo gw'abakyala abafuna mu kaweefube ono. Enteekateeka eno ewa abakyala enkizo kumutendera enjawulo okuli okuteekawo ebifo ebirina okuvuganyizibwako abakyala bokka, okubongera ku bubonyero nga bali mu masomero n'ebirala. Bano bagamba nti newankubadde ekizze kigasa abakyala n'okusinga mu kisaawe ekibyenjigiriza kuli olw'obukulembeze bakyali bubi nga baagala babeerewo okutuula okuddamu okwerekeza ssemateeka wa Uganda hayongerwemu amaanyi n'ekirungo ekinaasobozesa abakyala okwebwa enkizo okutuukana n'abo abamu bwe bali mu kiseera kino eky'obuweereza.